abamu ku bazadde b'abaana abaliko obule mu disitulikiti y'e Mukono obwennyamivu olw'engeri ate abantu gye bagenda mu maaso n'okubasosola, wadde ng'ate wabaddewo kaweefube mungi ddala w'okubangula bannayuganda okukomya okusosola abantu abalina abaana abaliko obulemu nga kw'otadde n'abantu bennyini abaliko obulemu. Bano bagamba nti n'abaami baabwe ensangi zino ate bazze basuulawo nnyo abaana baabwe abaliko obulemu be babazadde, kyokka ng'ate okukuza abaana bano beetaagira ddala obuyambi obw'amaanyi obusukka ku mukyala bw'ayinza ate okumalako nabwo. Bano kati basinziddeyo ne basaba nti ebikolwa bino bikomezebwe, abantu bano abazaalibwa abaana bano abazaalibwa nga baliko obulemu nabo basobole ate okweyagalira mu ggwanga lyabwe.
Olusika tusosolebwa abantu bantu bakutunuulira nnyo nnyo nga balaba bangu yasala oba ekive mu society oba okulya togikola ki togifiitingamu ekirala nti abasajja baffe beetamwa mangu bakoowa bwewesoma omudooyo nenkya nebyagamba nze ndikoze eki bikooye fe tukisigalamu olw'okuba nti omwana wuwo tolina kyakkola gwe n'oyimirira mu buli kimu okusekererwa okulekebwawo buli kimu n'okyambala ku lw'omwana oyo asobole okuvaamu. Naye okusoomoozebwa oluusi kwe tusanga ku baana bano balwala nnyo ne bwawala bulwazi ssennyiga oluusi eddagala mu malwaliro ga gavumenti teririimu nti balikuwa omwana oluusi bw'alwala transport gy'olina omutwala ofune ku ddagala amalwaliro ate mawanvu ate era bw'otuukayo oluusi bakuwandikira buwandiikizi ng'olina ddikola ki kuligula buguzi.